posta by pens. Nina magizo na we, nina salamu na we. Dunia tuimalize, itafune, tafune, nikule usinibakize. Tamba na mimi, mi wako wewe, uwewe, ulululululala. Na leo nimepata kidogo.